Malawi, amathuba pawekho, msebenzi awukho, wona ngqongophela, amatita push crime for izwe besikuphela. Sivotelo cebo cuba umntajikade yedwa, sishiyeke sikhala, sixabana kwasedwa, ngeathi abanandaba amatita phele yedwa. Kunzima laway, robbery ne-rape, sinyukile phalaway, intwana ezincinci zishayitek. Sinabo nonotyinja abantu abaphilela usela, abantu abangenamabhubhe sebalahla kudala ithemba. Phaa iqhawe lethu ngonqayo noba utshwela. Long walk to freedom, lalitshilo nexhego. Lutsha amasimanyaneni sitshintshanile meko. Xa kumntu owenza inzame zophakamisa isixeko. Zonke masimxhase ngoba inceda thina le nto. Kwabazemva kwethu kumele ibe ngcono imeko. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukhanya emakhaya, yaya. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukhanya emakhaya, yaya. Sisibane emakhaya, funa uzise ukhanya emakhaya, yaya. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukhanya emakhaya, yaya. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukhanya emakhaya, yaya. Funa uba sisibane emakhaya, funa uzise ukhanya emakhaya, yaya.
Olang pumakona,
apong pumakona.